mane 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 respect is me tena hope you good leo mazingira meruhusu kusema sijupo wapi for now ila najua kwa ulipo nipema pumzi na niunga mkono na shukuru cause bado na hema japo muda unasonga na uzee unakaribia kupenya wanodai wako nawe wanaponda tis kupati tena kama unahitaji amani ipo pia na kwangu ama unataka kiti gani ili uje ukae karibu yangu shani ya chaga sema ambayo litakiwa unishike na sikuwa na jealous nika fight sana na puenda nifike do direct for my heart kwa unyenyekevu wa dhati na sema dharani ujua I swear unitendei haki kama Judy on the fact na pushe sana au bahati kwa utakuja sema lini and for now umefika wapi kama dua screening up in shapiga au nisikia gimaniga ama ndo na trust the process as in ya mini zingatia na mimi bila weso kwamba siwini ila unaongezaga kitu kuitwaga mood yangu chini. Unaitwa dola, unaitwa yulo, unaitwa tease shirings askiza his feelings and this is right time came to my city kama utakuwa willing to chilling like my partner nishapoteza ndugu jamaa shalala sana na njako nikisema be humble to me usijevania ntamaa kitaa kwa kila njia shakusaka chapa na sikujua kumbe nempigia mbuzi gitaa family lie nikuja private ila nkona bado ukaletea trouble ila na jona niona navo struggle yalopita sindwele amini minawe bonge ya kolabo by the way congratulation mana umetweza ele mbaya umekanyaga waya ila sijafikiria kugwaya asa kwenye zile haso zango fanya uongeze na haya mojanja supplier mane 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 respect it's me tena.